shawahiwa mwendo na mitindo kama Rosy Huntington. Shavuni hizo dimples hazijaniacha salama, mama ulivyo simple haujapaka ta mascara.
Sinasema kifesi anata pimpo ndefu yake shingo, kiuno kama city ya Lincoln, macho yake kama ya chinko.
Cause you're beautiful, mama. Inalba tujua, ane bere tuona, ane uwe na tufa, ane uwe na tupenda, ane. Cause you're beautiful, mama. Inalba tujua, ane bere tuona, ane uwe na tufa, ane uwe na tupenda, ane.
I guess I'm in love.
I'm in love.
Sina sababu ya uongo, it's just a confession. I guess I'm in love.